Imfihlo yomfazi yini
Ishande isona sibi
yini
Ishande isona sitha
Omlomani
Kame na vele Meza amahla
Lovola pela
Kame na vele Meza amahla so
Uamula lubaba
Oh,